Yeah, love is a beautiful thing. But what if it's not a two-way street? A story from Big Shani. Ebigambo byange binjogereza simanyi oba obiwulira n'oluusi ntuula awo ne ntunuulira obulungi bwo bwe bwontunuuliza teweekosa nayo manyize kijagala weekosa nayo mutima kunuma weekosa nayo manyize kijagala weekosa nayo mutima kunuma katusaba tutuule tuteese tutuule amazima bwe mbanga sikulabyeko n'emmere tegenda gamba ne buziba ne bukya lwe sikulabye olunaku terugenda tugendeyo mwana gyabeera tugendeyo mwana mulabeko tugendeyo mwana gyabeera tugendeyo mwana mulabeko sana yo mutima kunuma weko sana yo manize sijagala weko sana yo mutima kunuma katusaba tutule tutise tutule tutise tutule tutise tutule tutise uyu mwana simanyo bandi mchawa kubanga mwaga dinyo mwana simanyo bandi mchawa na muwa mutima na moyo na mukako mwagala lubera forever you and I baby mwagala lubera forever you and I baby ebigambo byange binjogereza simanyi oba obiwulira n'oluusi ntuula awo ne ntunuulira obulungi bwo bwe bwontunuuliza teweekosa nayo manyize kijagala weekosa nayo mutima kunuma weekosa nayo manyize kijagala weekosa nayo mutima kunuma katusaba tutuule tuteese